know I did. So they know it's on the bus.
Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? DNA Kaya Bishop Jimwa. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? Wanauliza kwani remix inatoka siku gani?
TNG Big Bill Presto.
Mimi niko tayari kuba kujipamba vinasti na kuchanganya msichana kiasi. Ni mkuze pale niulize anasikiaje. Leo watu kukutana liyate ni shikamu marahaba na liki shikamu ni marahaba. Tukianza kazi mina yeni kinyume anageuka maji mina geuka chuma nika maji na shtuka tu dema nafanya thousand na geuka blue ni ma chupa tu za samuka tu mina inuka juu wakibanjuka juu na cheki chupi dress ni kakichungi life ni fupi na misi jifungi na beba take away asubuhi kata tumaze
chani ya nyumba chie niko mkona kwa voice kanani cheki tu ana nimesea na mimi na tabasamu tu misi na noma angalia tu kama name na tusio gope karibia tu tori tu starabu but kama inaingia na tu sunatua vile miufanya mzaya wembe tu kuwasenye wakuseme tu wapanjuka tu unuwa tu kita tu kula happy yako tu
na specialize na kufanya mamanzi wasikia fiti mademu wenye penda kusikiza zetu mziki wana lie vile tutumia pesa kwenye bar inabofanya babwe generous kugawa hatuja kuja ndo tuwalipia mamanzi nyuma swali ni watakuja na sisi kwa nyuma DNA Kaya Jim Bishop guarantee collab kisikia utavika joe mina una kali DNA na wizi tuko games paka DNA kwa mwili himeri arrange mazesi only poa nasikia funny ile dema na kapoa anaitwa nani
naitwa Shikro
minaomba mshiko nono umebeba dishi mini mebeba kijiko situ sausi na like zako pose venye una ba ba ba
banjuka tu
kila mtu
ba 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 banjuka tu
bado mi na come through na chupangu ya Malibu. Shida nimeweka chini mikono iko juu nina ba 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 banjuka tu ndani ya track ya Jomino nina wakilisha tu kaka waida so najonga vile miutu atanganisha madema lako na ma na kwa chupo nti kwa kana turn blue bad man big pin si mini mwajabu
ndani ya mdundo supu na steam all eyes on me dem yangu supu wa sim na wana ni feel juna kuwanga on point man Mr. DNA future ex-boyfriend shida chini mikono siko juu na enyevo leo ni lazima to do si uchangamke mbona umeku sura jo tumekam happy hini party sio funeral lakini chunga ukini boy tabaki dia me transform kakua lusi kibaki ushikwe vibare maboy wako huku niondoke kabisa fia kuku back to my supu ngoma na maye juu ya track na feel good noma susare na jingoma ni katle tupa mikono juu na ukiweza pia miguu na kisiliki mshika msa
yeah Trezor I'm still heavy up in this game bado na wakilisha
Jomino of course. Jomino of course. Yeah. Onyo market set kuwa tayari kugo. Siwe na wasi jumko na mi prezo. Kama mnani feel tuta party for sure. Na kama how ni feel feel free hit the door. Nime come cooler happy. Kama DNA tabanjuka kiasi na kushuf madem na my mini skirt. At the end of the night kitandani ni saraka. CMB ndana nyumba in other words nime tour. Yeah. Tunajua mina kamua kamua. Makamuzi ya hali ya juu. It doesn't matter what you do, just do what you do like me. I do what I do like I'm doing it for TV. Wengi wamejaribu but they can't test me. Na kunifikia mimi ni unlikely. Mini, younger version of Rama Mdosi. Made wananipenda, ladies adore me. Maji wananiita mi generali. Shida kubanjuka siridhikagi. I guess it's just not me, so Ruka tu, ba banjuka juu. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu.